tebamudduka.
Amen.
gwaki kusitula buli munafu tegutugobera.
Remember where you got it first. www.djericom.com.